Président Donald Trump ye tasibla kumata bisomada na Shanksville, Pennsylvania marala fagaliba tamasyen kelemina pankuru no evol bin konoton ni saba bina dansogo wale ma jugu ka kewale ufe santani konoton kofe. Bi ambe tasibla ke uka jibon kama ani sanga nyeji boke ma ba saba nyona alaka ni nyumon munu bosira auna. September kalo kle tani kelenla samba fla onikelenla. Bi ambe tasibla ke uye ani sanga fo. Jamanatigi ana furumuso Melania Trump ye mantolila aduna temenaw ma binani toro welelu lame ani apankuru boli bagaw tanankan fla toro kelen o kelen kofe. Joe Biden fana kan kase Shanksville fagali tamasen yorola bi wuladan demokratu ka chebo tumbi New York fagali baw tamasen tasiblala no e grand zero ye. Ani jamanatigi dankan Mike Pence kurunafien jugubana kama anyemro fla ye nyoronfo unongon kurufe.